amefufuka, Bwana amefufuka, ameyashinda mauti. Amefufuka, Bwana amefufuka, ameyashinda mauti. Simba wa Yuda hana huruma, amefufuka, ameyashinda mauti. Bwana amefufuka, ametoka mzima, kaburi wazi. Bwana amefufuka, nendeni Galilea, nanyi mtamwona. Ameshinda mauti, Bwana amefufuka, ametoka mzima, kaburi wazi. Bwana amefufuka, nendeni Galilea, nanyi mtamwona. Simba wa Yuda bana kumba. 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 Simba wa Yuda.
Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa. Amefufuka.